waa cabdulaahi cumar mashiin, chairmanka Dadaab municipality board, boardkaas oo kul dhow la mariyay baarlamaanka Garissa county, shalayna la dhaariyay. Faa'iido badan ayuu maaragtay Dadaab municipality u keenaysaa dadweynaha Dadaab iyo dhammaan reer Garissa. Gobolkeennu ku mahadsan yahay maadaama uu arrinta ayada annaga noo xil saaray, fursadana uuna siiyay. Kulowna waa la daahfuri, waxaana filaynaa madax waaweyn inay iman doonto Dadaab. Faa'iidooyinka Dadaab municipality ay u leedahay dadweynaha waxaa waayo wadooyin baa la dhisay, suuqaq baa la dhisay, waxaa la dhisay slaughter house, meelaha dabdamiska fire station waa la dhisay, waxyaalo fara badan ayaa la dhisay. Magaalada wax alla wixii caasimad ay lahaan jirtay ayaa la rabaa in maaragtay magaalada laga hagaajiyo Dadaab, waxaana deeqdeeda bixinaya county government, national government iyo hay-adaha sida World Bank. Lacagta u soo horeyso hadda waaba diyaar. Waxaan sugeynaa in maaragtay meesha la dahfuro kadibna la tilaabo qaado. Sidaad ogtahay Cabdisamadow, Dadaab wadooyin fiican ma laha, meesha cariir bay ku taalaa. Inkastoo dhulku uu weyn yahay oo haddii la habeeyo magaaladan ay weynaan doonto, bilicdeedana ay maaragtay si fiican usoo bixi doonto. Marka insha allah waxaan rajeynaynaa in lacagaha iyaga aan si fiican u isticmaalna annaga boodhka daalnahay. Waan tilaabo allah tilaabadii magaalada ayada bilicdeeda iyo maaragtay khidmadeeda loo hagaajin lahaa waan ku talagalaynaa. Waxaana ka codsanaynaa dadweynaha Dadaab in maaragtay garab ayna siiyaan lacagahan usoo horeeyaan sida ugu dhaqsi badan in lagu isticmaalo la rabaa, maayayal financial yaga hadduu dhammaado lacagaha way noqonayaan. Marka garab weyn baan uga baahanahay reer Dadaab in ay naga kaalmeeyaan. Reer Dadaab waxaan kaloo ogeysiinaynaa municipality-ga waxyaalo kaloo fara badan ayay maaragtay la imaaneysaa. Wadooyinka magaalada markii la hagaajiyo wado walbana laami baa la marin, meel gawaarida lagu baagareeyo oo maaragtay parking space baa loo yeeli, calaamadooyinkii oo dhan oo maaragtay wadooyinka ay lahayn baa loo hagaajini. Wadooyinka waxaa kaloo lagu xiri street lights, nalalka habeenkii maaragtay la isticmaalo ayaa lagu xiri. Iskuulladii waa la hagaajini. Waxaa kaloo la hagaajini recreation center, waxa la dhaho meelaha maaragtay meelaha dadka ay ku nastaan. Dakhli aruurin baa maaragtay meesha kasoo baxaysa, revenuegana maaragtay magaalada kor buu u kici. Waxaan rabnaa in Dadaab arrinta ayada ay garab naga siiyaan. Markii public participation ay assembly-ga suubinahayeen way ballan qaadeen, ballantaasaan filaynaa in maaragtay reer Dadaab ay fulin doonaan, maxaa yeelay waa wax anagoo dhanba faa'iideno ah. Madaxweynaha siduu sheegay municipalities-ka Kenya oo dhan, midan Dadaab iyo Kakuma waxaa loogu magacdaray special municipalities, dhaqaale gaar bay la imaanayaan oo weliba haddaba diyaar ah. Marka reer Dadaab wax fiican fila, insha allahu annagana maamulkii naloo dhiibay si alla sidii ugu cadaaladsan baan ku qabanaynaa insha allahu.